Mwana wa Maria, tunakushukuru. Oh, what do I get my umukae mtoni Bwana hata mwongo Siku ya jama Bwana hata mwenda mkremo Ili hata mwifati kwe Nae hata panikiwa Matipa Bwana hata mwenda mkremo Ili hata mwifati kwe Nae hata panikiwa
Thank you. Jay Felix. Oh, Yeah. yote tumwabudu Bwana.
Thanks.